Umhlanga 22
Umhlanga 22 January 1879 Tete sasi tetelwe utete sandro
Kute manegelege we
Kute manegele kute Kute manegele kute Si tete Lakisa lakimezela Bope lakwechwa yogonage
Kuza mnyamana
Kuza mnyamana
Kuza bo
Utito mtita yu watite utanfu
Zvambe
Zvambe nchimwa yu amahole
Kulumanazo
kutite ganja
Woza sbavimbe
Mafimbe
Kwishi